A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munfaridi bil kamali wal baqa wal 'izzi wal kibriya al-mawsufu bil asma'i was sifat al-munazzahi 'anil ashbahi wan nadhara. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma. Wa jahada fillahi haqqa al-jihad. Fajazahu Allahu 'anil islami wal muslimina khayran. Wasikum wa iyaya bi taqwallah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar amma ba'du nzijukiza yenna mpuliriza nga nange sejjemu ebbanga lyonna Allah kumwebazanga olw'ebirungi bingi byakukolera ne byankolera. Ekyobulamu tekibusika maaso. Bannanga akawungezi kano oba ekiro kino bangi baasuze waafudde muntu. Akadde kano mayiti mweri mu nnyumba. Abeeyalidde wabweru, abeeyalidde mu lukuubo n'abali mu nju. Kifaananyi ky'oba osanga mu bulamu bwo obwa bulijjo. Buli lunaku Allah lwakeesanga ng'akyakutaddewo lutegeeza kulowooza na kufumiitiriza na kwetegekera kawungeezi Allah kaali kujjulula. Baali basuzeeko awaafu omuntu twasula kinna kasiri nga sente malla mujjuludde. Embeera bwerifaanana nga kwolwo Allah gwe gwatutte. Emyaka ana gakuwangazza ogakoleddemu ki ekitegeeza okwetegekera embeera y'okukuŋŋaanya n'okuzingako oweekitiibwa Allah akuzze gye yakuggya. Obulamu kakisa eri yenna akayina ku kukola byonna ebitegeeza okwetegeka. Mbalamira sejjaamu obujjumbize ku byonna ebitegeeza eddiini yaffe. Obujjumbize obwo bwe tubanga tukulembeza, ku bujjumbize bwe tuwaddeyo ku dduniya. Tumwebaze nate Allah w'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala ateeseteese obulamu bw'abakyali abalamu n'okufa kwabo baatutte. Ab'ekyebando Seka Ismaila, Abadaw Ismaila, Imam Kyebandawo, Allah bwajjuludde endowooza kawungeezi kano. Kyenda kyesibye, kyenda akhiran, nnyini Allah n'amutwala. tumwebaze Allah tabaraka taala banja abawangaliza mbulwadde atalina wakuluma kigambo kya bbeeyi. Byonna byolowooza byendowooza birowoozebwa atalina wamuluma Allah gwatatutte, kwe kulowooza ku mbeera yonna zitulowoozaako. So bangi Allah ebirungi byatukolera tetubitaddeeko birowoozo, amagezi ne gatwalwa Allah byatannatukolera. Songa kibadde kimala omuntu okufuna waagumiikiririza okutunuulira Allah byamukolera, byandibadde bimumala okugumiikiririzaako kw'ebyo Allah byatannamukolera. Nyumba Allah gwatannagizimbira obulamu abukuwadde, ebidduka Allah byatannatuwa obulamu atuwadde butayina watuluma, abantu bali mu kkoma, bantu baliko bikuba mikono n'ebirala. So mbulamu temuli kya bulijjo, gwe ky'olabanga ekyalayisirayisi eriya kiyinanga ekizibu kye. Bangi abafumbo tetukirabanga nsonga, ne bannange obulamu bw'omwami obutaliimu mukyala bukaluba nga n'obulamu bw'omukyala obutaliimu mwami nabwo bwe buzitowa. Obulamu bw'abafumbo obutaliimu zadde mbutuufu bukaluba. Allah bawadde zadde, tusaana Allah okumwebazanga tabaraka wa ta'ala. Buli lw'olya ng'ekyeggulo olowoozanga kwatakiridde, buli lw'omwana wo lwakulisangayo olowooza kwatamuyina, obaolya ofiizi onoofuna w'oweweerera ne zitakumenya nnyo, kuba bangi Allah fiizi baaziwadde ate n'abamma be batwala ku masomero nga ssente weeziri nga gwatwala ku ssomero yaataliiwa. Ithan yeebazibwe nga Allah gy'olina ejjenje ebbanga lyonna olw'ebirungi Allah byatuwa mu butakoowa. Allah ateekaanya ataggwaamu, tetujja kulandagganyo na birungi Allah byakolera muntu, wabula eky'obusiraamu ndoza yaamiriwa ebirungi Allah byonna byakolera omuntu. Weesiimye nnyo Allah gw'awadde okuba omusiraamu, naddala yenna awaddeyo ebiseera n'amagezi okufumiitiriza kuwa obusiraamu obuyingirirwa. Ampuliriza, obusiraamu bw'omusiraamu kusalawo kwa wakitiibwa Allah tabaraka wataala, huwa allazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Fenna buli ayitibwa omuntu n'ebitali bantu Allah yeyatutonda, mu bantu Allah n'ateekululamu n'asunsulamu abana abataabe basiraamu n'abanaaba abakkiriza. Tumwebaze nnyo Allah ow'ekitiibwa mu nkuyanja ya bannayuganda abalingiza obukadde obugenda mwana okusunsulamu abasiraamu obukadde obutawera kkumi oba oli awo obutawera na musanvu. So Allah jalla jalaluhu n'akunnyulula mu bukadde asatu mu n'alekayo ebikonge mu bakulembeze, n'alekayo ebikonge mbagagga, n'alekayo ebikonge mbagezi ba doctors ba engineers. Ow'ekitiibwa Allah eky'obusiraamu n'ajja kiwaggwe n'ajja kiwanze, kya bbeeyi nnyo omuntu ky'asaana okutegeera omuwendo gwakyo ng'akyali mulamu, kimuwe nneekuuma ku biki ebiyinza okutaataaganya eddiini ye. Tekigenda kukola muwendo gwonna eri yenna alitegeera ebbeeyi y'obusiraamu nga Allah yamutwala dda, tewaliiwo kakisa ka kukomawo kutereeza by'otaatereeza mu kadde k'obulamu. Ow'ekitiibwa Allah tumwebaze nnyo, eyawa obusiraamu be yasalawo abuwe n'abumma be yasalawo okubumma. nkulamira sejjamu okulowooza ennyo kuwa obusiraamu ebuyingirirwa. Ampuliriza ekigambo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bannange, kigambo kikulu, kigambo kinene, kigambo kizito, tekiinaayo waggulu waakyo kirala nga bwe kitayinaayo bwe benkana. Okusookera ddala, gwe mulyango gwokka omuyitu okuyingira mu busiraamu, tegulina ddirisa yadde akamooli. Ebisigadde, tewaliiwo bungi bwa swala muntu bumuyingiza mu busiraamu. Nga bwe watali kika kya kusiiba yadde omuwendo gw'ebisiibo oguyingiza omuntu mu busiraamu, nga bwe watali muwendo gwa mulimu gwonna omuyingiriro gw'obusiraamu, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Osaana mpuliriza weebuuzenga nnyo. Wali otuddemu wansi ekigambo ekyo kinnyonnyoke. Okusooka, kiki kye kitegeeza oba biki bye kitegeeza? Olunnyonnyoko olutakivuunula buvuunuzi kireka awo, wabula olunnyonnyoka olukifuula obulamu bwo bwonna. Kigambo ekyo kiina kye kitegeeza, kiina bye kitegeeza, ebisaana okuwa ebirowoozo, ebisaana okufumiitirizaako, ebisaana okwetegereza, kuba ekigambo ekyo kibuna obulamu bw'omuntu bwonna mu byenkizo bye kiina, ku mbeera zonna ezitegeeza obusiraamu bw'omusiraamu. Ekigambo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah hiya asaasu diini l'abdi, gwe musingi gw'eddiini y'omuddu, gwe musingi gw'eddiini y'omusiraamu. Mu suratu Tauba aya ey'19 oweekitiibwa Allah ya aya eno yagitandika mu kubuuza. Abuuza Allah nti afaman assasa bunyanahu, abange yenna azimbye ekizimbe busiraamu ekikye n'akiteeka ku musingi, yenna azimbye omusingi gw'eddiini ye, ala takuwa minallah, masekkati ng'omusingi gwe gufumbekeddemu byonna bitegeeza takuwa. Takuwa hasba Imamu Ali radiyallahu anhu yannyonnyola ekigambo takuwa mu bintu bina. Ekimu ku byo alkhawfu min aljalil, obulamu bw'omuntu yenna okuwangala ng'atya, yeekeka, yeebuuza butya bw'aliyimirira mu maaso ga Allah ku bbanga lyamuwangazza mu nsi ne by'akoze. Kino eky'okutya butya bw'onooyimirira mu maaso ga Allah kinaakomanga ku muntu ku byonna byeyandikoze obaoliawo ebyawukana ku ddiini ye. Kyakubiri, kijjumbiza omuntu ku byonna Allah by'ayagala n'amanya ng'ateekwa okukola assessment buli lunaku ku ddiini ye. Swala 5 lunaku, jamaa nsaddeko mmeka? Era nsonga ki yannemeseza jamaa eyadduhuri? Nsonga ki ennemeseza jamaa eyamagaribi? Awuliremu okunyolwa obaoliawo kimuwa okwebuulirira enkya okwekwata ku jamaa. So Imamu Ali yannyonnyola ekigambo takuwa mu nsonga nnya, ekimu ku byo alkhawfu min aljalil, okutya butya mwonooyimirira mu maaso ga Allah nga bino biri mu musingi. Kyakubiri, wal isti'dadu liyawmi rrahil, n'obulamu bw'okuwangala bwonna ng'ebirowoozo bye yeetegekera lunaku lwalisitula kusinkana Allah. Ekyokusatu, wal amalu bitanzil, kukolera ku Qur'ani, kolera ku Qur'ani, kolera ku bubaka nga Allah bwe yabussa. Kuba bwonna Allah bubaka yabussa mu bunnyonnyola obulamu bw'omuntu bwonna, wakati mbutalekerawo omuntu ki kyanaateeka mu magezi ge yaakolenga bw'alaba. So wala amalu bitanzil, omuntu okuwangaala ng'ali ku bubaka Allah w'ekitiibwa bwe yassa mu Qur'ani, kimu ku binaategeeza takuwa. Nga n'ekyokuna, wal qana'atu bil qalil, n'okumatira okusiima okwekkusa n'embeera yonna Allah mwagabiridde omuntu. Abuuza oweekitiibwa Allah nti afaman assasa bunyanahu, yenna azimbye omusingi gw'eddiini ye, ala takuwa minallah,
kubintu ebyo bina ngabwe tubinyonyodde waridwani nakola ngabyo nabyakola nganonya Allah kumusiima bine bibiri okuzimba omusingi gw'eddiini ku takwa nokola ngabyo nabyo nokola nganga Allah gwononya kusiima bituukwako yekka ina kigambo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gwe musingi Allah gwe yali ayogerako. Abuza Allah nti khayrun oyo yasinga obulungi amman asasa bunyanahu ala shafajur finnahar oba azimbye ekizimbe ng'omusingi tatawanye kusima kungulu kutaka kwateredde buloke zisoka n'ayambuka waggulu n'afayo okunyiriza ebisigadde wakati mu musingi obutabaawo fanhara bihi fi nari jahannam nga yene ekizimbe ky'obusiraamu bwazimbye mu mbeera efaanana etyo kibuyaga yenna Allah gwaleeta ekigezo kyonna Allah bwanaakireetera kigenda kumwera ye n'obusiraamu bwe paka mu jahannamu. Lwaki? Kubuzimbira ku musingi gutali mutuufu, kubuzimbira ku musingi gutaliiwo. Hadithi enjatiikirivu Nabi sallallahu alayhi wa sallam busiraamu bwa yenna n'abuba yabufaananya ekizimbe bwe yagamba nti buniya al islaamu ala khamsin busiraamu kizimbe ekiyimirira ku mpagi ttaano. Bwe kiba kizimbe nga nabbi bw'akitulaze sallallahu alayhi wa sallam kiteekwa okuba n'omusingi kiryoke kiwangaale kiryoke kibeere kigumu kiryoke kinywere. Wenna anoonya okuba omunywevu mu ddiini yo alaika bitadabbur faayo nnyo okwetegereza n'okufumiitiriza ku byonna ebitegeeza la ilaha illallah yo gwe musingi gw'eddiini yo byonna ebitali la ilaha illallah bikolera bisigadde gwe musingi okutuula ekisenge ky'esswala gwe musingi okutuula ekisenge ky'okusiiba gwe musingi okutuula ekisenge kya zaka ekisenge kya hijja gwe musingi okutuula akasolya ka Qur'ani gwe musingi okutuula azkari z'omusiraamu tusadda alhamdulillah birevu tubireseka alhamdulillah engoye tuzikendezeza alhamdulillah naye ku musingi ki tujumbidde bitegeeza ekizimbe waggulu abanga omusingi kwe tutuuzizza emirimu gyaffe. Faayo nnyo nfeeyo nnyampuliriza twetegereze nnyo omusingi okutuuziddwa emirimu gyaffe otherwise ekizimbe kyonna kiwangaala musingi kwe kitudde n'obusiraamu bwa yenna anaabuba anaabuganyulwamu lwa musingi kwe yatuuza emirimu gye. Ekigambo ekyokubiri mu nkizo ez'ekigambo la ilaha illallah ensonga ey'okubiri ekigambo kino mpuliriza ekya la ilaha illallah Allahu akbar gwe muguwa ogugatta abasiraamu bwe bumu bwabwe yentegeragana yaabwe. La ilaha illallah yentabiro y'abasiraamu kifana owekitiibwa Allah mu suratu Ali Imran aya bwe mbasira bidde ya 12 Allah gati wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila al-aya aya no wekitiibwa Allah yalagira bulagizi teeka wa'tasimu mwekwate mwenywereze mwekumire bihablillah kumuguwa gwa Allah jamia mwenna abamanyi omuguwa Allah gwe yali ategeeza banna tafsiri bakkanya nti owekitiibwa Allah yali atutegeeza kwenywereza ku Qur'ani faidha tadabarta alquran Qur'ani yonna bw'ogiwa obudde mu kugyetegereza n'okufumiikiriza yonna Allah yagiseetematema ennyonnyola ekigambo kimu kya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah okuba weetandikira paka weekoma etaganjula ekigambo kimu kivala mu suratul muzammil aya ey'okutaano Qur'ani yonna Allah yagiyita ekigambo kimu bwe yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallama namugamba nti inna sanulqi alaika qawlan thaqila tugenda kusaka ekigambo ekizito ng'ekigambo ekizito Allah kiyali ategeeza okusa ku mubaka yali Qur'ani. Lwaki yonna agiyisa ekigambo kimu? Ennyonnyola ekigambo kimu, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Nabwe kutyo Allah mu kutugamba okwekwata ku Qur'ani teriyo agenda kwekwata ku Qur'ani okujjako nga la ilaha illallah ye mutuma, ye mukaka, ye mulagira. Kyovola babangi bwe twalagajjalira ekigambo kino ekya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nga n'abamu ku baafaayo ennyo ku kyo twakoma kutegeera butegeezi nzivuunula, ne tukoma kutegeera butegeezi bukwakkulizo, ne tutabyenoonyaamu. Wali otudde wansi weebuuza amakulu mu la ilaha illallah gakuli ludda wa mu bulamu obwo? Wali weenoonyezzaamu obukwakkulizo bwa la ilaha illallah wenna obwenoonyeemu bwonna okuva kasooka minal ilmi okuviira ddala kategeeza ilmu paka kasembayo? Wali weenoonyezzaamu empagi za la ilaha illallah ebbiri, annafyu okugaana ng'ebbanga lyonna ekikontana n'obusiraamu oyimirirawo ku magulu ga abiri, wakati mbutatunuulira ananyiiga, wakati mbutanoonya ani anaasanyuka? So wali weenoonyezzaamu byonna ebikwatagana ku la ilaha illallah? Teriya anaayanguyira okwenyoleza ku Qur'ani okujjako yekka eyafaayo ku la ilaha illallah ye neeva mu Luwarabu nedda mu lulimi lwategeera, bwekyo la ilaha illallah neefuuka okutegeera kwe, neefuuka obulamu bwe, neefuuka obuwangaazi bwe, ne bawangala nabo bonna ne bamanya nti oyo ye bw'atyo. Fe bangi olwaleero nastahi minallah, la nastahi minallah, bangi olwaleero Allah tetumukwatirwa nsonyi, wa nastahi minannas, omala kutunuulira bantu baliwo ku kiki ky'ogenda okwogera, ku kiki ky'ogenda okukola. Bangi tukyali babya bannyimbe, bangi tukyali basomi ba dduwa, era bangi obusiraamu bw'abasinga obungi tububa kusinziira ku baani we tuli. Bangi bwe tubeera mu batabuliiki tuba batabuliiki, bwe tudda mu byalo ewaffe mu baabi b'ennyimbe tuba baayo. Abange si nkola y'abasiraamu banna la ilaha illallah ennyikidde byonna ebikontana nayo ne bwaba omu asigala ayimiriddewo ku kuwakanya, na byonna ebigitegeeza ne bwaba omu asigala abinywereddeko mu kutamwa kw'abatamwa. Abange twetegereze nnyo ekigambo la ilaha illallah, ye ntabiro yaffe, gwe muguwa gwaffe, mpagi ya busiraamu mu mpagi ettaano etaliimu kiyungo kirala kyonna. Empagi ezisigadde zikolwa ebiyungo birala. Eno empagi eya la ilaha illallah yata'allaqu bil qalbi, ekwatagana na mutima. Wa atasimu bihablillahi jamia, mwekwate mwenywereze mwekumire ku muguwa gwa Allah mwenna. Wala tafarraqu, temugwawukanangako, temwawukananga. Okwawukana kwaffe kwawukana kwani ayawukanye ku la ilaha illallah? Wabula banna la ilaha illallah tebaawukana, baba wamu, baba bumu, baba kimu. Kati bangi olwaleero olw'enjawulo ze tuyina mu la ilaha illallah zaffe bwakedde olwaleero ng'omulabe w'omusiraamu asooka musiraamu. Allahu akbar, ne batta imaamu suspect asooka, ne bakwata omwazinyi nga bajjoje bali makanisa beeyagala, ate era nga teriyanza kutebereza nti jjo ni yakikoze. Abantu ne bawangalira ku dduka dduka nga amiriwa eyali amiriwa bwe yabanoonya. Allahu akbar, sanyu lya musiraamu olwaleero abasiraamu okuba mu makomera, nga abantu bangi twafuna otunywera otuzzi kuba gundi yattibwa. Abange ddala gwe muli olaba tuyina entabiro, tuyina ekitugatta. Mbakakasa ndi wano nze ng'omunnyina okutya, empalana gye tuyina ng'abasiraamu n'abasiraamu mu kufaanana, wallahi yandibanga njawulo gye tuyina mu ntegeera kula ilaha illa Allah nga babitegera bulala ne tujja tubitegera bulala atenga kuntegera zombi kutekwa kuba kentu femu Allahu akbar Allahu akbar ampuliriza nga tonna tunulira la ilaha illa Allah yani akuliranye okusokera ddala tunulire iyo kyannaku kyannaku era kisaliza okubanti abandira biddwako olwaleero be balabe b'obusiraamu abasooka imamu gwe bandira biddeko ate yabanoonya mwazinya ali ku nsiko muwanika ali ku nsiko nga imamu yagenda asonga fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ekirwadde we kyava mu mpagi z'obusiraamu ettaano si kusaala kuba yesu ala alhamdulillah tugisaala ate mu jamaa ekirwadde we kyava mu mpagi z'obusiraamu ettaano si kusiiba kuba ffenna tusiiba ekirwadde we kyava mu mpagi z'obusiraamu ettaano si hijja kuba buli mwaka omwendo gwa hijja gweyongera si zaka abasiraamu zaka tugiwa nga n'okusaddaaka tusaddaaka ekirwadde kiri ku la ilaha illallah tezinnagatta tetunnazitegeera bifaanana tetunnazitegeera bifaanana eri abali mu nnaku olwadda luseeno okuyimirirawo Allahu akbar nga maziga gaabwe nga bwenkakasiza ddala bulungi nnyo nga bwe tutudde naye ye yazza ekkola ali ku mulimu atudde waatudde nga ye yazze kutwala mawulire Allahu akbar nga ye Ismail nga kathiru minal mashaikh nga nabangi mba maseeka tulina gye tulipootinga tuli bakozi Allahu akbar walillahi lhamd suratul maida owekitiibwa Allah ndoza aya ya nsanvu neyensanvu mwemu Allah yali ayogera ku bannanfuusi okusooka ensobi y'abasinga obungi mbasoma Qur'ani n'abagivuunula aya nnyingi mu Qur'ani mu kuzivuunula tutunuulira nnyo ensonga eyagisisa ne bajja bagamba nti aya zino zakkako Abdullahi ibun Ubay ibun Salul gwe n'olabira ddala nga si gwe Abdullah gwe yakkako so ng'obaoliawo oluusi yakka ku buli yenna alijjira mu layini eyo owekitiibwa Allah mu suratul maida agamba tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru bangi boolaba mu bifaananyi by'abasiraamu bangi boolaba mu bifaananyi by'abamasheekhe bateetera n'abatali basiraamu mu budde bwa kiro emisana baseka n'abasiraamu ekiro bateetera n'abali Allahu akbar yafumirira Allah ekikolwa ekyo nagat an sakhita Allahu alayhim labisa ma qaddamat lahum anfusuhum kibakoze kibi nnyo eri emitima gyabwe an sakhita Allahu alayhim okutuka kudala lyo kubanga Allah wekitiibwa abanyigidde anyanyigirani anyana agumikiriza obusungu bwa Allah nagat wa fil adhabi abafanana bacho makanzu gaabwe atudde wotudde yazokola afanana atyo munkofiirayo oliko obusungu bw'owekitiibwa Allah tabaraka wataala nannyininsi abakusasula olwaleero yayazika Allah baazika obuyinza Allahu akbar gavumenti Allah zaawunzise gwe toziwulirangako tozimanyi gw'olabanga eno yeegenda okusembayo nywera nayo teetera nayo bakusasule bali kusasula ne kulunaku lw'okusasula ne kulunaku lw'okusasula bakusasule onoonyaki munsi nga bali abanene mubyokwerinda Allah abatutte abali abanene mubyenfuna Allah abatutte bali baamaanyi nga boogera obaoliawo abangu b'okutya ne batiitiira fa asbahu la yura illa masakinuhum ne bukeesa ku makya nga toyinaayo mukolo gy'ogenda kuddamu kumulaba atuta abakiriza Allah obazise. Yatwala mama wo, yatwala sengao. Ochatetira nabatali basilamu. Tetira na mumu business. Tetira na mumu bisigade. Nyinga tutetira na mumu nsonga za dini. Sheikh Risi noji wayo. Nibasasura. Ampliriza. Njagala okusinzira wano baka kasabaganda bange. Nche dini busilamu teri yage na jiru anjisaji wangule. Bane gano ge mazima teri ya agenda kulwanyisa busilamu abu wangule. Okusoka tasose busosi asoso bulwanyisa siyo yogwe gora banga. Ekyokubiri bwali bulwanyisi dwako wakati mbutaba omuntu yenna yinza bulwanirira olutalo Allah naluwangula. Gendo ononye Suratul Fil ekadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil zinozezea mulema wa arsala alayhim tayran ababil chasi checha vuga yali mukiriza cheye nganga atali muslimu yali azokulwanagana ne dini. Ampliriza deka kugwa mumanyi tofuna mu okutya konna nti obusiraamu bwa kuwangulwa wabula ekikulu mbyonna oyimiridde otya gwe ozotya maaso ga Allah gwe naddala eyazokola naddala ali ku mulimu gwe dduuka yo liri ate mu basiraamu liri mu darusu bantu bakolera mu owino bakolera ku bizimbe kwe bakolera gokolera mizikiti sokera dala saba wachiti balla bafana nabacho abalungamye atukomye wo fenna ku mugwo guteko tugatta ekirwadde we kyava mpuliriza fenna turajae tulivaizinge la ilaha illa Allah zaffe awuru we ruganda rwaffe bwe ruganda rwaffe bwe bumu bwaffe. Chifura wa Allah tabaraka ta'ala muaye noye nyini ya tulage mbela kwe yari nga Allah wechiti watanatuma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kuja kunyo nyola la ilaha illa Allah wazkuru idhkuntum aada mwari barabe na barabe nga Allah tanatuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fa allafa baina kulubikum Allah na gatte mitima jamwe chichechi gatte mitima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah buli ogumu bwe gusese tuka bwe bulabe bwe tuina bwe bulabe ku muslimu no muslimu kuombi kubako la ilaha illa Allah ya sese tuse okutuzayo mumera yo bulabe obwaliwo nga la ilaha illa Allah Allah tanatumani ajinyonyola tanatumani agenda kirambulula. Iz kuntum aada fa alafa baina kulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana nibukesa kumachowe chitiba Allah orwe chengire cha la ilaha illa leno nga bafunda aboruganda abafuni de ntabiro abafuni de chivagata semanjo rwalero busilamu tebutugata bwanali ma Allah we chitibo tugata ni agendo gata basilamu tuyayani devanji batugatte hebi mbibina ansima tuka gubina kusoja kunso njira ya wali wokulonda kwa basilamu kwetu wali indiriza munga tulinze joje mwana inga tulinze joje tulonde inga tulinga balonda meya joje waya mara tukiriza sijukiri waya yali agendo kubiriza mwana ngesonga boguli banna betutadde yoku kebera la ilaha illa Allah zaffe jemi tawana la achajireta achajireta twega tide kuchi la ilaha illa Allah ndoze chibuzo chize chibulikike mirundi mingi twega tira kuchi ii chana kungavuza siwa ya saruna anonya kutwega tira siwa ya saruna aye yandi badu wa Qur'ani yokka nga si wa Qur'ani yasukkawo myaka gisukka mwene tano najimana matendekera manene atamanyi basilamu webegattira. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Entabiro ya basilamu la ilaha illa Allah yabwe bwebumu bwabwe nebwe basowagana yebalamula yebatuza tuli makoti azifu Qur'ani teriwo obigenda obaffe basilamu obatufanana bafanani ya singo kumanya Allah bal tulajanine nyo kitiba Allah tuwo kuba basilamu abanna madala kubolwa lero kumbera yo muzikiti gwe nyini imamu afuna mu butakanya na mumiuka nsomezigwera ku police mchala wafuna mu butakanya neba tayinza kumuga manti ni mwami ngenze wami era mureka amureka bigera bitadde ku meza genda nokuwasa kwa sizidda okutya kufuna di ngenze ku police maza haraja angu tutuli nsunga tusuburu zimaliliza kimuku vitegeza nchi abafana nafe abatute ikawo mbura mbwa mbaka sallallahu alayhi wa sallam tuandi mnyomo denga wetu nyoma wa umaraba fe kubaba baamiri wa mashai khabarunji abali wo bali mungatu bali mbigerevi ya mbaka sallallahu alayhi wa sallam betuandi wade chitiwa tetuina wetu jabba wa chitibu kuja konga la ilaha illa Allah ya tunyikira yetu kaka yetu tuma ampuliriza entabiro ya fe banjo lwalero kubulwe bitu gata tumaga magabu mazi mazi bitu gata bantu kilabu za mpira zezi tu gata hapa ugizubama ni yubama nyagana ninyambala yeyo era kilabu mwana ange zituli kumitimo kusinge dini ya fe kilabu wakubo mpira no ulilida dalanga kukujijira na kuma wako msilamu ngomulaba ye namu wote vuno mayanti maniju bajikubi fa inna lillahi wa inna ilahi rajiun eche unyisambyo na omupira atagula byatwala omutawana abuze banne twakoze tutya anyabu za munne mu darusu bibadde bitya budde tubino nga negwe babuuza byonna yabikutte dakika kyenda mu ya TV ya sose ya wadde Ferguson ya muda chika ya wadde ya kumi Ferguson ya koze nsobi defense na jaji wa wenga manyide dalavuru nyinti ya chisesa wa singo vungi nsobi zangi nga mkuruani yo owava noko meyo noko mawe kanga tiri ya kunyega eno yo kumipira tulipa so far eriyo oyogera byogera ku mpira nga ndibulira nono omupira gwedda kikachenda gukuba mmutwe yagenze nakole ensobi la ilaha illallah nga ne gole ensobi ko yavudde yasoso kututeba omanya yagenze naleta girudi naleka van pasi abazanyi 10 nombo nabatuli mmitwe akatebe konna katuli mmutwe nojo otwala buli muzanyi twa mugulobu kadasa mwe nga nawe kuli ne mugula tumusasula twaguzo mla twalesi twalesi Allahu akbar walillahi alhamd bwachi twabulwe bitugatta tunonya binonye kilabu ze mpira zitugase ebika bitugase mwana ngino msira mkwe ya njula mbane na kulembeza linya ya chikafi ya chika msonyi uchimarai ulina ganti zese modu isma edali nerinya nebobo inafomu jyojuza lino semudu balita sa name isma balita aza name aza name beba isma sa name semudu kukalino zito jabbe lilidile limu aza name Muhammad aza name ania ndibada aza name ku aza name aba Muhammad sa name na bagali wabu la ilaha illa lay nebizi butwetereze wetereza mpuliriza gwe muguo gutugatta bwe gwaya ukana abagwa ukana ko bebagwa ukana ko bwe bulabe bwetuyina okusebe ulungu kukako bulabe kudayo kuwa watugatta ampuliriza wenna ngatonna tunulira la ilaha illa lay yani kebere yon kebere yange Binge bituka ku busilamu fa basinga tebitukosa. Gwenoo zanze silimu tabuliki. Nabo balimba. Balinga wakati fete tuli basilamu. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Yagama nti malam yahtamu bi amri ilmuslimina falaisa minuhum. Yenata kwa tu wakonsonga yone tuse ku musilamu etuse ku busilamu. Siwa mubo. Man lam yahtamu bi amri almuslimin falaysa minhum innata kwa watu wakonsonga yonetu se ku muslimu etu se ku busilamu siwa mubo aina nahnu al'an ampuliza tuliruddawa era tulikuchi tuliruddawa era tulikuchi banje bitugatta bibina byabufuzi abadipi tuli badipi Nganaba, ila tuliba. Mwana wange. Say Allahu Akbar. Ngo uri lili adalanga, candidate wo ya kude, no uri lili adalanga. Butambarabani mundo litu. Allahu Akbar. Ngabasilamu abambarunda manga, da? Nawala nebarunda sumaya. Bafundikira manga da kawangu. Allahu akbar wa lillahi alhamdu obutakanya bw'abasilamu busigalayo mu nju yaabwe beyuzo obutakanya bubamu ampuliriza tugumikiriziganye buli muntu agumikirize munne fenate tujja kutegeeranga gwe fenate tujja kutegeeranga gwe kuba buli muntu Allah yamuwa mutwe gugwe Tuwe mwaka tibu akatono tunemi. Tuwe jafurike jita mizi indaro jagugo. Ampuliza. Entaviro ya fe. Boya sebuka. Boya navuka. Betuajira gajalira. Atugata tewali. Atugata tewali. Ii Allahu Akbar. Ebimu bija kunsi matuka. Simbo genderevu. Yadde kisoboka okuba mu bugenderevu bangi tuli mu interreligious council kakiiko kataba nzikiriza zonna ani gonna madini zonna dini kakiiko kwe tuli naffe kati suratul kafirun ayat qul ya ayyuha alkafirun bagambe nti abange bakafiri Abanga batali basilamu la aabudu ma taabudun tetuina kitugatta tetuina byetufaananya tetujja kuba kimu nga mbitugaana lakum dinukum waliyadin ateje okuteerera yokuteerera alaysa Allahu bikafin abdahu Allah ta byamulemye biyingizibwemu bitonde ampuliriza ennaku eruma omuntu kinnoomu kuba basinga tugiina n'ennaku eruma omuzikiti n'ennaku etawanya omuji ennaku etawanya district ennaku etawanya eggwanga esiraamu erikula ilaha illallah erikula ilaha illallah kyekitawanya obufumbo bwaffe Boya nabo kabachara bafe bavayo eka bagenda kola. Ebyo olwale tebisomesi kancho mchalo muslimu atekwa kuba waka. Eyo lya kwangu kwa kwangu ida wanatiseka wensi yavawo da. Banatira tulagirira je yadda. Yava Allah we yagite kira tekira. Negenda. Mitawana jetuina. Kuva kulubulirira lwa nannyini nsi Allah kusese tukakula ilaha illa Allah obwenzi buli mbafumbo naddala abakola. Dwaki kuva ku kikolo la ilaha illallah. Bana ekigambo la ilaha illallah kikulu nnyo, ye ddiini y'omusiraamu weetandikira. Nagambye ku ntandikwa, gwe musingi. Ebisigadde mu busiraamu bikola bisigadde. Nkugambye ensonga ey'okubiri, ye ntabiro yaffe. Bweyonooneka tetuba na kitugatta. Abange tube bumu, obumu bwe mbakubiriza mpuliriza bwakuddayo ku byagatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na Abubakari. Ne baba ba Luganda, simanyi lwaki baba bakozesa Luganda. Kati ataba olwa baba ba Luganda. Bawarabu ndozo baba ndibadde ba Luwarabu. Mwewunye n'abasoga mbwe baba ba Luganda. Era abazungu bwe bafaanana, olaba ng'omuzungu n'alabika muganda wuuli. Simanyi lwaki. Kambyogerereyo gye nabisanga. Oluganda wakati wa Abubakari ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali la ilaha illallah. Era abafaanana batyo baziikwa wamu. Baziikwa wamu. Kuba abagatta si maama. Abagatta Allah tabaraka wa ta'ala yatonda buli kitonde. Forwale tuziikwa Masaka, abamu kyeto tuggolo, abalala tuli Beruweero, ne bajja bakuziika ku mutamivu sengaawo. Ngeno wali ye yali tasaala kitaawo. Ate mu bugongo bavu bw'abasinga obungi ne bw'ozaala omwana omubulamu erinnya lya ssengaawo lye yali omutamiivu. N'ozaala omulenzi n'omutuma amannya ga yali kitaawo eyali tasaala. Kati n'okuba mwana migo gya kusaala. Kumbe ekigambo obuli awo kimulondola kuva ku linnya. Oluganda lwaffe bwe lwali oluganda lwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gwe muli bw'obaolaba enjagala na yaffe yeeri. Wano bwe waabanga ye ntabiro y'abasiraamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam emyaka gyali 13 nga kyokka kyannyonnyola, kinyikire, kitebenkere, kibukale ku mitima gy'abasiraamu. Bwe kyatereera, bwe kyatuula ku mitima gyabwe, lwafuuka oluganda lwabwe. Bwe batakkiriza kuvaako, Bilaali abonerezebwa okutuuka okuttibwa ng'ali ku kigambo kimu la ilaha illallah, oba afaafe. Fe tuli mmisinde mwana wange, tuli mmisinde. Lwaki ofiira obwereere? Muntu gwe battidde eddiini yalaba nga bamutidde bwereere. Era abasinga obungi ennaku yaffe kutta gundi, yadde tukakasa nti yattibwa erangibwa ddiini ye. Gwe wali oyagala bamulange kikwata mwana. Abanga batasaliddwa yenna attiddwa singa lakkiriza nga ddala ekimusizza ddiini ye. Wabula ekizibu kubanga kungulu ebadde ddiini nga munda birala. Ekizibu kubanga kungulu ebadde ddiini nga munda si ddiini. So leka kweraliikirira kufa okusooka twa qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ne bw'onodduka. Kivula babamanyi ebyokwerinda, ebyasi gy'owulira bivuze biva gy'odda. Njogera bye mmanyi. Ekyasi gy'owulidde kivuga, omugezi ategeera by'akola, adduka dda gye kiva. Gwe kati onookidduka ogenda kukoma wa gye mwalagaanye najja. Ampuliriza, tutereeze la ilaha illallah zaffe. Leka kufunamu kutya kwonna ku nsonga yonna. Oweekitiibwa Allah mu suratu Ali Imran, aya eziddiŋŋanwa ennyo buli atuula wano we ntudde, mulimu agamba nti ya ayyuhallazina amanu ttaqullah. Abange mwenna bali mu bufu bw'abakkiriza, munyweze ekigambo ttakuwa. ngambye bali mu bufu mbogenderevu kuba Abubakar Uthmani n'abalala tebaayitwa bakkiriza myaka gyasooka baina bingi bye baali bawadde obudde okutuuka okuyitibwa abakkiriza bangi fabolwalera abeeyita oba abayitibwa bye tutannawa budde yadde amagezi oba ebirowoozo so ya ayuha allazina amanu abange mwenna bali mbufu bw'abakkiriza ittaqullaha munyweze ekigambo takuwa haka tukatihi mbwe nyini bw'okukinyweza wala tamutunna muleke kudduka kufa wabula mwewale kutuukwako kufa illa wa antum muslimun okujjako nga muli basiraamu ye aya eri waggulu eno wagambidde nti waatasimu bihabulillahi jamia bwe weekwate wenywereze ku mugwa gwa allah la ilaha illa llah togivaako bwe kuba kuttibwattibwa bwe kuba kugalirwa ggalirwa nga bwe abanga obufu obufaanana bwe butyo bwe bufu bw'abakkiriza basseeka bangi allah yabawangalizanga mu makomero oluusi okutuuka obbajjulula kati nsobi ki allah okuleetayo omulala mu buufu obwo tunyweze la ilaha illa llah zaffe mpuliriza ekyokusatu mu bukulu bw'ekigambo kino ekya la ilaha illa llah hiya al asilu y'ensibuko y'eddiini y'omusiraamu kyekikolo ky'eddiini y'omusiraamu y'enduli y'eddiini y'omusiraamu ebisigadde bwe guba muti bikola matabi ng'ekikolo ensibuko la ilaha illa llah mu suratu Ibrahimu okuva ku aya eyabiri mu ennya ndoza paka ku yabiri mu musanvu allah yasiiga ekyokulabirako kya muti abiri mu nnya allah agamba nti alam tara kaifa daraba llahu mathalan kalimatan tayibatan gwe tolaba allah ow'ekitiibwa bwe yawa kyakulabirako ekya la ilaha illa llah ennungi kashajaratin tayiba yagiwa ekyokulabirako ng'efaanananga omuti omulungi omuti bwe guba gwakuba mulungi asiluha thabit gutandikira ku kikolo kyagwo kiba kinywevu wafaruuha fisama olw'obunywevu bw'ekikolo kyekiviirako amatabi waggulu okweyagala kuba gali ku kikolo ekinywevu aya eyabiri mu ettaano allah gamba nti tuuti ukulaha ettabi lino eryeyagalira waggulu olw'okubeera ku kikolo ekinywevu lireeta limulisa liwa ebibala byalyo kulla hiinin buli kadde teririiko sizoni biizini rabbiha olw'okusalawo okulagirako w'ekitiibwa allah tabaraka wataala ampuliriza emirimu gyaffe gyonna egisigadde gikola matabi kusiba ttabi zaka ttabi hijja ttabi na byonna ebisigadde era bikola bisigadde ekikolo ekikolo la ilaha illa llah ekyokubiri emirimu gy'omukkiriza emituufu gyajjumbidde agiinamu ebibala bingi ku duniya wano esswalayo giwa obudde ampuliriza ebirungi bingi byojjo gifunamu wano ku nsi n'oluvannyuma ku nkomerero enniya gy'oba oleeta mu kusaala kwo yenniya gy'oba oleeta mu kusiiba kwo yenniya gy'oba oleeta mu kirevu kye walekako yenniya gy'oba oleeta mu Qur'ani gye wakwata ku Qur'ani gy'osoma yaaki allah kwanguyiza kuwa bibala bya mirimu egyo mu duniya wano ne ku nkomerero suratu lbakara aya y'ekikumi abiri mu omunaana Ibrahimu alaihi salaamu bimu ku byeyasaba wa arina manaasikana wakiri allah tukusaba otulage otuloze ku buwoomerevu bw'emirimu gyaffe wano ku duniya suratu nahl aya y'ekyenda mu omunaana allah gaa nti man amila saalihan min dhakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayiba yenna eyeekwata ku mirimu emituufu musajja oba mukyala kasaaba ng'alina ekikolo ekya la ilaha illa llah ekinywevu olunywera olwamukusa ku bukkiriza afaanana atyo falanuhiyannahu hayatan tayiba tujja muwangaaliza mu dduniya wano mu bulamu obulungi ne ku nkomerero walanajiziyannahu ate tuli bakumusasulira ddala bi ahsani si ekyenkana ne kye yakola wabula ekisinga obulungi mu mirimu gyonna gye yakola emirimu ampuliriza omukkiriza gye yeetabamu wano ku dduniya emituufu allah gy'ayagala asana ajiteke mwenye yowe chitiba allo mwangu izobra mbwe dunia kuwa mwechiri imamu Hasanul Basari imamu Hasanul Basari ya gama tukulama taadilu salatak taadilu hayatak bulirofayo nyo kutuhusi sesualayo bulirofayo nyo kubionebi tegezo kutereze sesualayo nowe chitiba Allah kutereze zoburamu bujito nemi mwejisigada mpuliza tujina mwevi vara vingi wano kudunia suratul asir wal asir innal insana lafi khusirin illa allazina amanu wa amilu salihat watawasawu bilhaki watawasawu bisabri yalaira Allah bulimulembe kwa iwangaliza kubulimuntu innal insana bulimuntu ye nakumulembe kwa nalla kwa namusa lafi khusirin bionnabi namutu wali lewubude bionnabi namutu wali la magezi vya kumusala fastathna Allahu almu'minin Allah narondo bamubakiriza tebagenda kusalwa bulamu bwabwe babuyina mwe bibala bingi ku dunia ne ku nkomerero abavubuka mu suratul kahfi wera bidde ababu utikirwe jinja kiswa israili min al israiliyat bavuke jinja lyaba sanikira basatu kazigizi gwe balimu duwaza we Allah bazi mukuzanu kula bakulembezanga milimu jyabwe akatubagiroke tulimu ampuliriza ne kunutu ze tulimu nungi alhamdulillah na ye okusoka banje embera mutuwangalira nzibu imamu masa aleta kunutu feno ne tuminisa ngalaini oluse esoka yonna ya abakozi bebaminisa nga Allahu Akbar so kunutu alhamdulillah nungi nyo na ye mutima ogulumirirwe dini ya fampuliza nawe wekango limu nsondo inawo tudde nyonyola alle bikwata ko munyonyole ne bikwata ku umma ya fe ngoli weka gwe mbwesige bone Allah tabarak wa taala tuleke kwesiga nyo zino kunutu za fe za jamaa azoka tuzigateke duwe za fe nga abantu kwando za gwe kenyini wemanyi bali insanu ala nafsihi basira nyonyola Allah tabarak wa taala embera gwe kenyini mwoli nembera umma mweri wakati mukumula ajaniro wechitiba Allah wakusokera dala tunyweze mumbera zonna nebo kuba kutuka kututwala Allah wechitiba tumulajanire nnyo atutwalire kumulamwa gwa busilamu so abavubuka mukiswe yababani Israel zitiri musuratul kahfi ngabo nasose gamba kyafayo mbana ba Israel jinja lyababutikira mbere karuba basalawo mu mbeera zaabwe n'emirimu gyabwe gye baali bakoze nga buli omwaka kasanti omulimu guno yagukola anoonya Allah kumusiima nga ddala ekitiba Allah bw'oba wagusiima tuli mu mbeera yakazigizigi tusese tuli Allah embeera ampuliriza naffe jjinja obaolyawo terijja tukuŋŋanya litubikkire nakasero tetujja kuŋŋanya litubikkire ku William wabula ejjinja eritutuulidde yeno embeera mwe tuli yembeera mwe tuli ampuliriza ekyokubiri wano wenyini mu kusaba Allah tukubiriziddwa nnyuse kabo salamu wemu obulungi Allah kumusabanga naye ekirwadde kiri kwa ani agenda okusaba ani asaba abasaba bangi okusooka tusaba absent minded ebirowoozo nga byote biriiwo gwe nooza sekabosa yatugambye n'ofuna wuzuyo kuba tugambye batugambye oyo batugambye agenda tunyula nga bwe twagenzeewo edduwa yonna ntuufu mu lulimi lwonna olutuyigiriziddwa mu kyafaayo kyonna mwejjiddwa ima mu Qur'ani oba mu ahadithi bal ekisinga okukola amakulu ampuliriza muntu kujjayo ebigambo byonna bitegeeza nnaku mwali muntu kujjayo ebigambo byonna bitegeeza nnaku ye byakozesa kunnyonnyola Allah ebigambo byonna mu lulimi lwonna omuntu byakozesa okunnyonnyola Allah nnaku mwali yedduwa yembeera yonna tunyikire Allah kumusabanga tuli mu jamaa tunyikire Allah kumusaba kinomu obwekitiibwa Allah banga awulira Allah amanyi Allah yennanyini nsi yennanyini byonna tutereze ensobi zaffe naddala ezikwatagana ku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tutereze ekikolo kyaffe ebibala bingi bye tujja okufuna mirimu gyaffe gye tukoze aye yabiri mu mukaga Allah gamba wa mathalu kalimatin khabitha n'ekyokulabirako kya la ilaha illallah mbi era gajjaliddwa etafiiriddwako kashajaratin khabitha efaana n'omuti era nga mubi omutibe guba gwakuba mubi ijitu sati min fawqil ardi gumerererera kunguru kuttaka nga malaha min qarar teguina bunywerero muttaka emirandira tegikka la ilaha illallah ekikoro teteekwa kubeera ku mimwa kuno kwokka ku mimwa kuno efulumiramu bufulumizi ng'obumerero bwayo emirandira gyasimbeeyo mu mutima wansi bangi la ilaha illallah zaffe zaamereredde ku ngulu kuno kibula n'ebirevu byaffe byebyo tuuka mu saluuni ne babiddiriza ddiriza n'ebyomwalimu oluusi ate nga basinga obungi ekiganyo ekibitulemesezza obirekako bwonoonefu otula n'ekiwala kyoyendako nekiganyize wali mulungi naye nze zane ebinfaanana bya kale bubi wamma nekikuwa amagezi jjamu buno buyitaayitamu mwana wange nawe bw'ogenda mu saluuni nga ndi n'osulika nsingo nga ngamiya ogenda okuvaayo ng'ekirivu kyekikyo kyanyiga poozi eva kirya mbutufu nsobi bannange ekiriva akimeza akyagalako ekiriva akimeza Allah akyagalako embavu wazijjawe zikayana naye ameza gwosala ameza gwosala ameza gwosala katulinda n'awangula ekirwadde kiri ku la ilaha illallah twetereze twetereze ekikolo ekigamba basinga la ilaha illallah yamerera ku mimwa kivula bo muntu ayanguirwa okuwaayo munne nenga mu hadithi entuufu imamu Nawawi Allahu akbar nabbi sallallahu alayhi wasallam ebigambo biwanvu katujjemu bujja katono yagamba nti al muslimu akhul muslimi ebbanga lyamala omuntu nga ddala musiraamu kiba kimala bumaze oyo okuba muganda wa munno omusiraamu abo bombi bino wammanga tebabyekola la yakhdhuluhu tamwabulira tamuwaayo tamuvaamu kino kitegeeza nti bwe batuuka ku ddaala eriwaŋŋanayo ku bombi kubaako atali kuba bannamaddala tebeeyabulira tebeevaamu Allahu akbar faba olwaleero oba tuli mu bifaananyi oba yeffe tulaje nenyo Allah w'ekitiibwa atuwe okuba abatuufu wala yasilimu tamwabulira tamuvaamu tamuwaayo wala yahqiruhu tamunyomoola tamukakkanya faba olwaleero bituuti okwata ekituuti khutuba namba yonna neggwera kuseeka yonna neggwera kuseeka ampuliriza wakyaliwo akakisa akadda ku mulamwa naddala nga buli muntu kinoomu azzeeyo neyeebuuza nti la ilaha illallah naginnyonnyoka olunnyonnyoka olunnyingiza mu busiraamu ekyokubiri mpagi mu mpagi z'obusiraamu ettaano buli mpagi n'ebijoonoona n'ebigituusisa fa basinga twekumye nnyo ebyonoona n'ebituusisa empagi nnya agenda okusaala yeekuma omukka mukyala tamukoonaku kuba agenda kusaala byonoona eswala byo byonoona la ilaha illallah lwaki tetubyekuumye ekitumulemesezza obyekuuma tetubimanyi omuntu abikola tamanyi ye abikola alaba ng'ali ku ddiini hadithi eno yankanze ng'omuntu nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti la tazalu hadhihi l umma umma eno tegenda kulekayo kubeera tahta yadillah kubeera wansi wa mukono gwa Allah wa kanafihi na bukuumi bwe umene banga yonna egenda kubera ko mukono gwa Allah nobukumiwe. Allah akbar. Malam yumali ukura uha umara aha. Ebanga libana malanga abamanyimu umeno tebe yuziza yuziza tebe kute matai tebe kaya ganyi na bakule embeze bayo. Umene gina kusigaranga liko mkono gwa Allah na obukumiwe. Ebanga libana malanga abamanyi bawada bakule embeze biti wabia we tebe yuziza yuziza bagumikiriza babuliraganye adinu nasiha amiri asobeza tutule tubuliragane tuwabulagane nibanjo lwaliro mbamanyi teba wabulwa byonna babisoma byagwaya nya wabulani wasomera wa papula zo zifanana zitya. Allahu akbar walillahi alhamd. Umene gina kusigara kubu omukono gwa Allah nobu kumibwe. Malam yumali kurra uha umara aha. Ebanga libana maranga bama nyimu umenu tebe yuziza yuziza. Na bakule embeze ba umenu. Wa malam yuzaki saluha uha fujaraha. Ebanga libana maranga bama nyi. Teba vivise. Teba wanye wanya tebo onone. Allahu akbar. Tutu kakumikoro uruwari rongo mukoro gwa kole duwa msajja. Mchifana nyicha musira mumono nefu. Nefu jolinyi nganomu enge kweguli. Shekhi neba muhita na wana buwanyi. Na wana buwanyi mbeda. Allahu akbar. Ngabanji baseka. Tuwa ananga chowano chimanyi dedalanti chichamu. Ngaguwa wana mutunzi wa mwenge mwenye jesent. Ngaguwa wana mumaroji ge ya zimba mwajia. Ni munango ruwe tafutu ina munsi. Wazo tambulira kagali no jane niye yo kusava akapiti. Wazo inavyote mbeye. Bina tambura vono yo gira kumbira. Allahu akbar. Ebanga limana maranga barongofu. Tebatukuza batali. Tebatukuza vono nefu. Nga baba tuziza ne bagamba kubagambe mululimi rulungi. Mululimi rulungi. Omusaze wenna mpuliriza kumunna akyasanze mu buzibu mukusala tutule nabo mu lulimi lulungi. Omuno nefuye nampuliriza tuleka kubibita mubibite ngofunya akakisa kogerezganya ako natali musilamu mpuliriza kyosoka nga mudiro mugame tutotwe kwasanga otekwa kuba musilamu mumbera yonna mugambe misana tutotwe kwasange dinye eliyemu teriyo mwana inaba mama basatu nga bonna bamuzala. Teriyo chiduka china kadi nyanga zona ntufu. Teriyo porotyo nei nabi hapa vitano nga vyo nabi tufu. Inna dina inda Allahi l-Islam. Tubuliragane, tubagambe misana. Yeuli al-ithibat. Mpaji, mumpaji za la ilaha illa lebili. Omuntu ateko kunywera kumazima gona kwa nabanga imiride. Banjo vuta babo, obolebe fubwafe. Buta manyabu wafe bikuwa taganakula ilaha illallah. We tegereze iyo ne tegereze yanga mpuliriza. La tazalu hathihi l-umma tahta yadi la. Wakanafi maalam yumari ukurra uha umara aha. Wa maalam yuzaki saluha uha fujaraha. Ebanga libana maranga barongo sa. Teba bibi se bono nefu. Ebanga libana maranga bashekhe. Tebe manyide, tebe tukuza kubantu. Kupapa singoro wale romba wali mtuwela bila mtuwa dara. Goraba ange ya ingile ya nanga balibe batanava. Goraba hiteri. Atenga vanji tuinogu nafu wa fe. Ampliriza, tuwe kube mitima tutereze. Ekigambo ekyo kusatu nabiki ya gamba sallallahu alayhi wa sallama. Ekigendo kuma umeno wansi wa mkono kwa chitiba Allah nobu kumibwe. Ma lam yuhin khiyaruha ashiraraha. Ebanga libana maranga barungi mukumeno tebavuruze buvuruza tebatanalungiwa nga baba kumi baba agazisiza bwagazisa dini yenu. Fa idhahum faalu dhalik ebisa tubi bubali bikora. Allahu akbar. Rafa Allahu anhum yadahu. Allah agenda bajja ko mukono gwe. Wasallata alayhim abawendulire. Jababi ratahum abakambwe mubo fayasumunahum su al-adhab baba tuseke bibonereze byenja uro thumma darabahum Allah bil faqa urwanyuma Allah agenda basamwo kutya wal faqri no bwav hadithi gwo muri bobora ba ebisera byayo tebinatuuka oba mwetuli ekigambo la ilaha illa Allah dayo kye kume butiribiri mfuze bigambo byanga mpuliriza nga nkujukiza eine hizo kubanga idarusi yange obe yesembayo kaka nefujjo okoze erimala emirimu ddayo mbakama bo baganti omulimu okuva na leero ngunyuse baganti okuva na leero nnyinyuse nkomye wano oddeyo weteeketeeke butya bugenda okusinkana Allah tabaraka wa ta'ala bangi mbitumenyese dunia eno kutegekera baana obategeka gwa batonda fiza abaana bo yagala basomere mu masomero ga bbeeyi abaana bo yagala bali mu ndya nnungi basule bulungi ejjalago baganti eri wano ampuliriza muzadde munnange teriyo kitonde kyonna kitegeka bulamu bwa kirala nga bwetali kitonde kitegeka bulamu bwakyo abaana bakutunsa n'okusomera mu masomero amalungi teriyo somero nga lyo lisomesa bagagga bokka nga lifulumya bagagga bokka lifulumya bakulembeze teririyo yamanyi Allah di lwana gaggawazani na butya bwana mugaggawaza nga bwe teri mulimu gulimu sente na gutali musente Allah ziterani wayagaddo zimutera wa yamanyi Allah teri mulimu gulimu sente mukwano gwango omu yayita mu kibugo omwo naalaba omusajja atunda kabalagala bamukazaako lya makalena nga bantu basimbira yini makalena simayi makalena bwe yasirikira ganti ontayiza tuli yako sente mupaani nga menvu manyi gye bagatunda yagenda bwayise mukwano gwe bamuyita yamuwa obuwunga mumanyi obwa muwogo n'amenvu kaleero n'agafuna n'asiika paani yafunikira kkiriza nti mupaani temuli sente kuba omu yamumpeerezaako niwange nnaku bbiri obuwe tebamugula teri mulimu gulimu sente abaana tubasomesa eddiini diini kyekyebbeeyi mu nsi diini ekigambo kino eyazze okukola kitwale nnyo eggwanga lino bakkiriza bannange nga bwe tusuubira okuba nti tuli Allah asobola okugitusikiza nga bwe yali alisikizaako abaali abakkiriza wa'ada Allahu alladhina amanu وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم بينجي الله بيزاكاو singa tunanyweze dini ya fe kisoka Allah ajaddi tusikiza gotobo za nsonga yonna fabata asoma tote kawo nsonga yonna egwanga lya Allah tabaraka taala akulembere gwanga lino si ali singo buyivu Ndiwezekiruwali hata chimanyi. Si dokita, si profesa. Atinga Allah yali yali kulembeza kune wecho kubili. Na necho kubili chenjini vonono nyevi afayo wamo kubagiza chikubagizi na chosi chituvu. Kache gwanga lino Allah sorobi tusikiza mumbera zona. Singa tunanyweze dini ya fe. Echo kubili mbiye tuka tukola. Chino chifana na echi nsima tuka. Bane tuzala avana. Tuzala abaana kasitoka kasanti amakubo mubazali degego Allah bwagagala zala abaana nkakasa myaka abiri eggwanga lino liba lya fi biiznillah aweta gaulutalo n'omuntu yenna gwokuwoowa bakyala bo na kuzaala ndoza afunye obululu obungi yawangula oba wa butono okulabirira nkwegayiridde gwegayiriza wenna anoonya okulabirira omwana sooko mumeze mannyo bwe gakulema biveeko amezezza amannyo bye ganaali abirina gwe tomanyi ddi Allah lwali kutwala temukolanga naye endagaano Allah ow'ekitiibwa nti balimala baana kutikkirwa gwali oka kutwale ab'okusoma basoma w'oli oba toliiwo abataasomesa nti Allah ne bwazikuwa kyana kikunnyonnyola nti taata ekituufu kaba ntikkirire mu P5 nze mbye neewunya ku Allah tabaraka wa ta'ala muyinza Allah tabaraka taala. Nasoma na basilamu babiri mu primary, omu kubo yali muvubuka mugezi, fenanga twakkiriza nti alhamdulillah ye wakutukulembera natujja mu pitu paka mu P7. Omulala nga Allah yamugezisa butabitegeera era twavanga mu ddoomu ng'empale baziyita jinni ayambadde nga nnya kuba bimanyi ebibeerawo mu kiraasi ku ye. Basomesa bangi buli eyayingiranga yamusanga ng'avuddeyo ali wali mu maaso, ate ggwe nti nze era bw'onomala byonna ojja kuŋŋamba kujja wano. Oyo ye bwe twamala ekyomusanvu yalangirira emisalanga nti nze bantikkirire wano kwegyo emiggo songerako. Kyensinza okwagalamu kwabo bombi, ono bantikkirire mu P7 sente gy'ayina eyatukulemberanga akuba bulooka, naawe nonya gwasomanga naye yabasinganga ayinza okuba nga musubuzi wa mirawo. Nyini sente Allah tabaraka wataala. Nkiddamu omulundi ogw'okutuzaala abaana, tuzaala abaana. Omwami yenna wasize abakyala bana. Mukyala omu najja azaala abaana 25, omu nazaalawo babiri, omulala n'atazaalawo, naye omulala n'azaalawo bana. Kuba biri ani asinga obuzito? 25. Zaala abaana, alabirira mugagga taggwamu, taggwamu. Bajja kusoma bisimillah, bajja kusoma. Gwe yenni yagirete nti bajja kusoma, bajja kusoma. Allah waali mugagga. Budde bumpeddeko nandisinzeekawo, naye tutereze la ilaha illallah zaffe zitusumbuwa, bwe zinaatereera Allah takalubirizangako bakkiriza. Ekyokufa si mutawaana gwabwe, wamakomera si kizibu kyabwe. Fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa wafaqana Allahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توعدنا بتبادل تدمس مسا أبسيم بيريم سويتشي سويتشي بادي. Okujoko ataze kusoma nga yaze kukola ataze kusoma nga yaze kukola atya kukola oyitiya bitingidde era yasabye nnyo omusajja ono anavadde kazindalo kuno nze tebekere funa emirembe naye alhamdulillah barakallahu fikum wa jazakallahu khaira saba Allah subhanahu wataala susiremu empeera siga okubeera ennungi amutukumire mu ommeeno naffe atuwemu bulungi mu kiseera kino mukkirize. Ndaba omukka ogunyoka wali waggulu sigwa bibaluka bebeyita bisaasi bebadde bisaasi fireworks bwebaŋŋambye. Kiseera kyakulya mmere, kiseera kyakulya mmere, emmere etuuse. Enkola yaffe nga bulijjo okutuula tomanyi, twetereze bulungi. Newankubadde w'amasanyalazi funyemu obuzibu butonotono, embeera ejja kutereera biiznillahi taala. Kiseera tugenda kulya mmere. Abafulaiya furaiya webali awo batutegekera print omuzigo okubino byonna webitandikidde n'okutuusa saawa ya kaakati. Ah, yeah. Yeah.